twakute director wa somero akulira somero ba head teacher ne omusomesa usonga yo okukuba muyizi wabwe nafa omuyizi wa miaka mukaga kino kibadderi mu Homes Kindergarten and Primary School Busibante erina jera kigambo bwanti omusomesa ngolunaku lw'omwezi 27 mwezi uwedde yakuba omwana bade agala kumubonereza naye omwana nabera mubi ne bayita basomesa ne bayita bazadde b'omwana ne beekaanya somesa ne bamugoba mu somero somero natandika okulabirira omwana mujjanjaba naye jjo ate bakoze kino nga tebaze ku poliisi okututegeza oba okuyingiza omusango.